Black Market Records.
Hey, yo, Clama.
Swing bagger to my banger. Yeah.
This delay.
Song ambele 1-2. Rudy new money kao meshika nishagu. Face front with the liquor smile, look at a bougie. Slide, akiana nina sika vizuri, zuri. Tena sana sana like so. Like so, like so. Songa tuna mimi like so, like so. Like so, like so, like so. Tuna tuna mimi like so, like so.
My guy, leo ni Friday, kuna form my da. Pale chomi, nilipata yo gala. Nadai husomi, hujawai rada. Ni dance for me, haikumboda. I thought maybe ni shada, apart from velo. Si alisunda wada, apart from dero. Wengine ni madada, and your girl, the only one and I wonder from one guy on to the next. Si riba ya jana, hii ni riba ya today. Hii si maya jana, na malizi ya today. Nilidai kutoka, aka ni die
stay. Songa mbele 1-2. Rudi nyuma ni kao, meshika ni shagu. Face front with the liquor smile, look at a bougie. Slide, akiana nina sika vizuri, zuri. Tena sana sana like so. Like so, like so. Songa tuna mimi like so, like so. Like so, like so, like so. Tendo tuna mimi like so, like so.
My guy, siat. Siati nili die my guy. Ni ati ati ali die your girl. Ni ati Charlie misi die dada. Ni juu ya hali kono mini mbaya. Na he called a confire. Ana run mad hadi nina admire. Snapchat anataka mini admire. Ati sima my guy hiyo kinaya. On to the next. Si riba ya jana, hii ni riba ya today. Hi sima ya jana na malizi ya today. Nili die kutoka aka ni die stay.
Songa mbele 1-2. Rudi nyuma ni kao meshika nishagu. Face front with the liquor smile, look at a bougie. Slide, akiana nina sika vizuri, zuri. Tena sana sana like so. Like so, like so. Songa tuna mimi like so, like so. Like so, like so, like so. Tendo tuna mimi like so, like so.